utaira, uchizi utaira, uchizi utaira.
Adas kumtumba.
Muje 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 lipo uwanjani leo. Wanangu muje 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 kona video. Masela muje 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 lipo uwanjani leo. Wanangu muje 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 kona video. Atwende makofi pige mako. Mako, mako, mako vipige 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 mako. Mako, mako, mako vi. Nime misikelele wanangu piga kidogo. Nime misimilia wau nipiga kidogo. Na wanangu mnaonaje?
Uchizi utaira.
Tushalewa tufanyaje?
Uchizi utaira.
Masimeni mnaonaje?
Uchizi utaira.
Tushalewa tufanyaje?
Uchizi utaira.
Aya nionyeshe uchizi mwanangu utaira. Nionyeshe uchizi mwanangu taira, tena nionyeshe uchizi mwanangu taira, nionyeshe uchizi mwanangu taira tena. Muje 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 lipo uwanjani leo. Wanangu muje 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 kona video. Masela muje 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 lipo uwanjani leo. Wanangu muje 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 kona video. Atwende makofi pige mako. Mako, mako, mako vipige 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 mako. Mako, mako, mako vipige. We, eti ni kuogope kisa unatumia dozi. Naondoka na wewe ata kama kikojozi. Eti ni kuogope kisa unatumia dozi. Naondoka na wewe ata kama kikojozi. Haya changamka, changamka, mkamate mwenzio. Changamka, changamka, habari ndo iyo. Changamka, changamka, mkamate mwenzio. Changamka, changamka, mshikilie mwenzio. Mshuza piga makofi. Chidi mkongwe piga makofi. Suma bangu silo piga makofi. Pakadaiza piga makofi. Kindege piga makofi. Piga piga piga. Fighter piga makofi. Dada huu piga makofi. Zungu na jeba piga makofi.